Ururka dhalinyarada degmada Baydhabo ayaa deeq dhar iibsiin ee diirsi 200 oo qoys oo naska jara naafa awlaada agoonte dadka ka jara xarunta dhimarka iyo barakacyaal munaasabada iibsiinta wayba goobro ku hayay wasiirka xilibaana odayaalka dhaqanka gudoomiye ku xigeenka degmada Baydhabo masuuliyiin ku dareertay ururada bulshada rayidka masuuliyiinta ayaa dhiirigelin iyo bogaadin injeedi ururka dhalinyarada degmada Baydhabo
dadkii mudnaa in la siiyo maanta farta ka saaray runtii waxa mudan yihiin amaan iyo bogaadin runtii sadaqadu yaraan iyo weynaan malaha halka door aad bixisay dad bay wax u tareysaa marka kuma uga mahadcelinaya ganacsatadii soo dhiibatay iyagoo ajir ka raadinaya iyo dhalinyaradii isxil qaantay iyagoo waxba lagu siinaynin iyagoo dana gaar aan ka fiirinayn soo qaaday dadkii mudnaa in la siina maanta gaarsiiyay
asurunyina hadda jeer intii markaasan dhabar adeegan waqti iree waqti kuleele waqti oo tumanka dambayd oo kan ka jeeray carafa oo waqti oo la soo mu kor oo dhacibaaday si kor san dadkiin suruntan intii san ilbaab ilbaab ku suruntan ganacsada dhex galaan nan qas aqwad jaalan jeel kul kulme sin aruuridan arid hanka gadan oo deersan taasna waa mahad gaar ah sin mahad nagaana waa mahadin waan intaa qow korme sin oo sin hor dareer gudoomiyaha daacad markasta walaan suruntan iid kas aragnay soon kas aragnay dadkan garab suruntin onona garabkiina markaas in garab surmaan dadaalna si kuma hadnagaan
Saciid Macalin Gaabo oo kumid ah dadka araga naafada ku ah waanu ku faa'iideysiday ciidsiinta yabay bawse sheegay inuu iska faraxsiin in mar walba iyo garab surunyin dhalinyarada degmada Baydhabo
ururka dhalinyarada Baydhabo degmada Baydhabo iyad boqolkiiba boqol aan kuma hadeliyana oo arday Ilaahay ma hadis kulayoon aan kama hadeliyana oo geek arday dharnin ka deegay iyo manfaraati gagna oo dhar iidna nin geebi ayo alxamdulillaah alshukrulla dhalinyarada iid iyada aan ma sinin boqolkiiba boqol dhalinyarada iid iyada aan ma santo may fadaane walaalaha kalaan aniga ka deedan sada dhalinyarada niin farasiyan yoon in niin farasiyan ya arday in ku baaga tiidi kala eediye dadkii hanga biyen walbadano barka leh allah gali lanki maalan kasta ba koog arday may la faday adin in aad xasuusnaato lan baahnya alxamdulillaah arday eediyada niin tooyin
gudoomiyaha dhalinyarada degmada Baydhabo isaaq duceysan oo ku dambeyntii munaasabada eesinta dadka dantiyar ku hadalaya way bawsan mahadnagay dhammaan dadkii ku qayb qaaday in dadku la iidsiiyey
iid kasta markii waqtigan oo kala deera antan boqolaalay in kubada ku farxiyaani oo dharki iidsiyaani iidna way la mid nagtay iidogii ilaahayna waafajay in uu dadka dharki iid deersan marka guud ahaan anteeba walhana deersadi yaraadeen badnaadeen waylana ilaahay ajarha koosi ilaahay meel raaysi ku awal mariyelena bulshada oo deeqdan dharki iidsiinayo oo li ku asdaane in wadanka leendo ay in madaxda undo ayan in mayle raay rabtuug labadi in mayle raay dadkii walaan ha dhiibeen boosha wal khair qawalan ka bedela duadan badiidan alfade markii sintu ku tan do ay tan in dadkaana ilaahay mayle raay walhun ku qobada dalkaana walhun allu ku qobada roobka mayle raay roob yaraanta ilaahay aaran faylnin ka bedela